DajimSafi.com.
Penzi lako mina lewa tila lila lila tila 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 lila lila uba lako napagawa tila lila lila tila 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 lila lila penzi lako mina lewa tila lila lila tila 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 lila lila uba lako napagawa tila lila
lila. Siku holiday nikiwa na wetu bay, nikikosa I'm sorry bay, ukitaka 20VK I'm gonna take you round the world, you gonna love it, na kile kitu unataka you go have it. Okay, atari, atari, umtoto kweli atari, ananipa maujuzi atari, ashikiki umtoto dari, kule moshi anapika machalari, najilia misi na habari, kuna vitu sisemagi, ila this time niko maji. Yeah, drunk in this lava baby, need a piece of cake. You know I'm thirsty, please don't make a nigga wait. Now voku itaji nkikukosa go insane. Usende mbali na kuitaji tu everyday.
Miapa bila we, dunia niso mahara fema pa kuishi. Mimi bila we, nisawa msosu vikwe bila chumbi. Zipo kona we, na usiku mawenga mawenga na kosa msingizi. Nikonga na we, na chona nimetimia. Nakwamba tila, tila, tila lila lila. Penzi lako mina lewa tila lila lila. Tila, tila, tila lila lila. Upa lako napagawa tila lila.
Okay, ride around kwenye old school. Now I'm talking about mtoto mkali kwa beside me. You go so fly, I handle my business. I'm getting dough like that. Toka mbali paka leo hii. You stuck with me, you my ride or die. No doubt, no shame. Finna chill, no complain. Nimesha zama kwenye ocean. Mapenzi yako, I can't explain. I don't see nobody else, cause baby girl, you got me. I swear to God, don't play around, huh. No need to ask me, huh. Yeah, drunk in this lava, baby, need a piece of cake. You know I'm thirsty, please don't make a nigga wait. Yeah, now voku itaji nkikukosa go insane. Usende mbali na kuitaji tu everyday.
Miapa bila we, dunia niso mahara fema pa kuishi. Mimi bila we, nisawa msosu vikwe bila chumbi. Zipo kona we, na usiku mawenga mawenga na kosa msingizi.